إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تمبزاه واجتوى الله سبحانه وتعالى من ينمتين دو أمجه أكتاليم بكين ديف إيراتم السبسوك ساسلني من ينبكم بك وفه واجتوى محمد صلى الله عليه وسلم شرح السنة جاء إمام البربهاري أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله رحمة واسعة إلانغا تفرمي مونسونغا إزقواتغانا كفرقة ضالة مبتدعة Chibinja, echaba buze, echaba nabida ba khawarij. Ummanyo wichitiba, imamu al-barbahari, rahimahullah, yatute natulaga saidi ebili, ezina extremism. Kunsonga, ezikuatagana wakati waba kulemberwa na waba kulembeze babwe. Nga saidi esoka yaba khawarij abo abalaba nti nno omukulembeze tagonderwa okujjaka atekeddwa kubeera mutuukirivu atekeddwa okubeera nga mulongoofu kyonna ekika wansi w'ekyo bakinoonyeza obufulumiro obubawa olukusa okubeera nti nno tebatwala mukulembeze nti mukulembeze waabwe era ne bahayyaja abantu okubeera nga bakola khuruj ku mukulembeze oyo ne bakubiriza abantu okubeera nga bafuluma ku mukulembeze waabwe ekyo nga bakikola mu makubo mayitirivu wali eno mu bibuga bakhawariji bakadiya abakubyeko mbitabo teri agaana kubeerayo kwabwe illa jahilun au sahibu hawa okujjakara tegeera ddiini oba omutima gwe nga gwajjulamu hawa okugoberera okwagala kw'omutima oba empaka ezo wattuuyo akubyeko mbitabo baulama bayitirivu bonna balaga firika eyo eyabakadiya yebeera mbibuga nekubiriza abantu okubeera nga babeera ku madhahabu ago ag'enyinyalwa ag'ekinnabida ag'obwa khawarij ate waliwo baba biteeramu ddala engatto ne bakwatira ddala ebyokulwanyisa ne balwanyisa omukulembeze wahakadha kati ba khawarij bomu mbeera zaabwe balaba nti omukulembeze alina kubeera mulongoofu kikumi ku kinnaakyo era ki ekiddirira obasiŋŋaana nga ebbanga lyonna okuva nabbi lwe yatumwa okutuusa olwaleero tebalinayo mukulembeze gwe baali basonzeemu ngalo ne bagamba nti oyo ye mukulembeze w'abasiraamu lwaki kubanga teriyo mukulembeze agenda kubeera ng'atuukiridde buli mukulembeze abaako ekikomplaining bwakuye imma olw'obunafu bwe oba olw'obukendeevu bw'eddiini ye amma abali ku ntegera eddiini entuufu bo bakimanyi nti hakiika teri mukulembeze asobola kubeera ng'atuukiridde ate masaalehe g'abantu obulamu bw'abantu buteekeddwa okubaako akulembera ensonga zaabwe biwabera wakulembera ensonga zaabwe, kibasobozesa okubeera nti nno omulyazaamaanyi akwatibwako, alyazaamanyiziddwa alina gy'anaaloopa, begabeera masannyalaze, waliwo gabatuusaako, waliwo abakuumira amakubo mwe bayita, waliwo alungamya, waliwo abateekerateekera embeera z'obulamu bwabwe, era ng'esunna ya Allah subhanahu wa ta'ala mu bantu kadiiman wa haditha, okuviira ddala ensi gyatandikira eri abantu balina abakulembeze mu bo. Amma bo ba khawarij booli bakuba ekifaananyi balaba nti nno ejje essiraamu giri omukulembeze omusiraamu, balikuba ebifaananyi nga likubyeko abasajja nga buli yenna okuviira ddala waggulu ku jjeno okutuukira ddala kweno olukulu twasembayo, basajja balina ebirevu, balina esigidde enkwafu, empale ziri waggulu, sibanywi basigala, sibanywi ba myenge, temuli temuli anywa mwenge. Kwegamba bali ku mbeera gye walisuubiddeko omusiraamu omuki omujjuvu. Ekyo si bwe kityo bwe kifaanana, oba omukulembeze gwe bakuuma alina mikhalafaati yakkiriza riba, oba eggwanga lye bakuuma nga abasecurity baalyo, imma abapoliisi oba abaamagye oba abaintelligensi oba lirina kubeera ng'eggwanga eryo omukulembeze oyo ali ku bulungi, ali ku bujjuvu, baleke babeere abasiraamu. Wa illa yajuuzu, kiba kikkirizibwa omuntu okwata ekimotoka n'akipakiramu bbomu n'agenda ku paredi kwe bali macya, n'abatulisa oba n'abasiŋŋaana nga balina gye balaga, abatulisa bbomu ng'akulembedde okutendereza Allah nti Allahu akbar, ate oyo n'abeera muganda waffe mbu mujahidi ow'ekitiibwa, muganda waffe yakoze omulimu egindi, muganda waffe yakoze omulimu egindi, n'ebirala ebiyitirivu ebiri mu balaal obuze bw'ekibinja kino ekyabannabbida. Entegeera entuufu eri nti tekisoboka n'akamu n'ak'eddagala okubeera nti omukulembeze agenda kubeera mujjuvu, asobolera ddala okubeera n'emikhalafaati ggwanga lye musobola okubaamu ebintu ebikola bitya, ebinyiiza, ebinakwaza omutima omukkiriza, ne tukola tutya nga nabbi sasa bwe yatulungamya, man ra'a min amirihi ma yakrah, oyenna alaba mu mukulembeze we ekintu kyatamwa aba agenda kutamwa kirungi. Eno hadithi olowooza nabbi yali ali mu kugamba bononefu? Agamba baani? Agamba balongoofu eddiini beekwatako. Obulongoofu bw'eddiini, obulongoofu bwa gavumenti abakitwala nti kikulu. Naam, man ra'a min amirihi ma yakrah, bw'alaba omukulembeze we ng'alina mikhalafaati, ajjudde embeera ezinakuwaza ezitambula mu layini ya buki ya busiraamu, falyakrah alladhi ya'ti, atamu ekyo omukulembeze kyakola. Nabbi bw'ati bw'atulungamya alayhi salatu wassalaamu. Waliyasbir, ate abeere mugumiikiriza, wala yanzaanna yadahu min taa, tagamba nga nti otakyali mukulembeze wange, tasobola kubanga oyo mukulembeze wange. Shia musajja pulezidenti wa Amerika atta baganda baffe egindi, ate yoyo namulabyeko besinkanye n'amukwata mu ngalo. Olidde bulungi? Ebimu nno nga habaalaati bubuyabuya, kubanga ebimu osobola okubanga ddala hakiika omukulembeze ayina kyakola nga kiki, naam, n'ebimu nga nahabaalaati buki bubuyabuya. Akole ki mukulembeze oyo? Yatta abasiraamu egindi, balwanagana egindi, ne balina masaalih mushtaraka, balina ensonga endala ezibagatta mu mbeera emu oba endala, basinkanye mujalisa gye bagenda okutuula egyotabeera nti omukulembeze w'egindi asinga n'omukulembeze w'egindi, tomanyi biti byamugambye nibyamugambye nti wange ate bintu buli abasiraamu botta, lwaki obatta, n'ebiri efaanako bwe bityo, n'ekiki kyatunuulidde, kamera zibakubyemu wano wasinkanye ng'amukutte mu ki, ng'amukutte mu ngalo, uyu mukafiiri baganda baffe battibwa ate amukwata mu ngalo, n'ebiri efaanako bwe bityo. Bw'omugamba nti wetokola bw'oti, nga bagamba nti abo mbalaba baganda baffe abattibwa ab'egindi bibaluma, biba kubanga ibaluma, bali badde boogera nga naffe tukola tutya bwe twogera, nedda munnange tetusobola kutambula mu kisinde kya hawa ne jahali. nimbiri ndala nyingi ezifanagana ko bwezi tyo nsaba Allah to okutegeera eddiini muntegeera entoofu nyongera okubajjukiza kino kiddingana nnyo olw'obwetaavu bwakyo mu kiseera kino nti mu kiseera kino waliwo ebintu ebitamanyiddwa mu ggwanga abasiraamu lyebaagala ennyo lya tawhid ebyeyolese ennyo mu kiseera kino nga teriiyo musiraamu alina iman ayinza bikubako liiso n'abeera nga asanyuka ne wabeera nga abo bavalama bajahala bakhawarij bannabbida aboonoonefu bafuba buli tubagaa nti abange tulina amateeka agatufuga ku bakulembeze aboonoonefu mugagoberere kikye bagamba abantu bagaa nti abo basajja bagundi laba yakoze bino laba yakoze bino laba yakoze bino tufe tubagamba nti mukafi babagamba nedda tulina nabbi atulunganya tetutambulira ku hawa yammwe nabbi atulunganya ngeje tweyisaamu n'omukulembeze omwonoonefu era si yasoose mu byafaayo by'obusiraamu waliwo abaakola n'obwonoonefu obusinga awo obusingira ddala awo bonga bakkakkananga ne ku baulamaa b'ebbeeyi naawe bomanyi nti babbeeyi nga ba imaamu Ahmad ne babakuba emiggo emitulufu ne babasiba ne babeera mu kkomera ebbanga nga basibaani nno imaamu Ahmad imaamu ahli sunna waljamaa bamulanga ki bamugamba ayogere ekigambo nga kya bukafiiri almamunu sikyakola imaamu Ahmad rahimahullah tebakimanya abo bamugamba nti Qur'ani kitonde ekigambo ekimanyiddwa nti akyogera abeera ki kafir akaafuwala nam naye awamu neekyo yasigala amuyita amir anir amir haqna liddima olwokuba emisayi gyaki gya busiraamu n'okutambulira ku biragiro byombaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mbeera efaanaganako bwetyo yatuuka n'okugamba nti hatha kufuru buno bukafiiri lakinni la ukaffirukum sibakafuza liannakum juhal temutegeera ddiini yamutunulira omukulembeze Ma'mun ng'alina ebisajja bizanaadika nga kiikaliisa bwe kyali nam abaabeeranga awo bamulaga nti ekigambo kino kyekigambo bamutaze bebaali basingamu bamumu be baali beetolodde omukulembeze oyo abamanyi aboonoonefu abafirika yabamutazira kati atunulira amiiri nga jahiru tategeera ki bamulaga nti nno buno bwe busiraamu no yali mukwonoona ki yali mukwonoona eddiini olidde bulungi naga lakinni la ukaffiruku sibakafuza liannakum juhal temutegeera ddiini ya Allah subhanahu wataala wahakadha wahakadha kakati mu kiseera kino tugambye nti waliwo mukhalafaati nyingi ezinakuwaza eziri mu mawanga agabadde gamanyiddwamu nnyo obulungi kakati tulowooza nti nno abafuba ennyo olwaliro okulaga laba ebiyo egindi laba ebiyo egindi laba ebiyo egindi mbolwo bino byebibafudde bino byebibatinkudde aa ebbanga lyonna bukyanga obukulembeze obubeerawo bakabaka bonna ab'eggwanga lya tawhidi abasaasaanyiza obusiraamu abasomeseza abaana bebamaseeka bamwe bonna gye bagenda ne basomera eggwanga erigulumiza baulama eggwanga erisaasaanyiza obusiraamu obuyitirivu ggwanga erikoze ebiyitirivu ebitatendeka nam ebbanga lyonna baade bayita bakafiiri nabwekito kino kibongedde bwongezi ndasi kibongedde bwongezi ki ndasi mukomubbi okuzaala abaki okuzaala abalongo bakanaanisa akaagala omuganda bwatu bwagamba tebakufera mu bufunze bo bwe batebafaanana kikumalira gwa avudde mega ng'otambula naffe nti nabbi bwe yali alanga omusajja wagenda okuvaamu omusajja oyo dhulkhuwaisira tamimi yagamba nabbi saa sallama nti beera mwenkanya kubanga kino kyokoze ekiraze nti oliki idil ya muhammad faina hathi lkisma ma urida biha wajhullah ne bavaawo ne batta uthman ne bavaawo ne batta ali ne batandika okukola khuruj ku baimma b'obusiraamu ebbanga lyonna era nga mmaliriza nva wano la taghtar tobuzaabuzibwa okwetamasaha kubamu ku baulama ibun taimiya yagamba ibun kathiri yagamba abo bonna baulama batamwa ba khawarij olutamwa bakubyeko ebitabo byabwe byonna bikubyeko oradda ala alkhawarij n'ebitendo byabwe naki bwe baagalayo akantu konna mu bitabo byabwe ne bagenda ne bakajjayo n'olowooza nti abo bamanyi baabwe simafiru ne bawula bamutakaddimuuna olidde bulungi bano bawula ab'omulembe guno bo si bawulama nam bwaga biha bwaga mulete bwaga ba khawari tibabireta olid bwabuza ba khawari jije bali nabi sallallahu alayhi wasallam yabogera ko ba khawari yintiye baliwa obatulage bana baliwo ba politically motivated khawari jibwe te bakileeminga la ba khawari jibwe banobe nyine nyine abaliwo olwalera bakafwa za abasilamu ba Uganda bagamba nti no bigambo twabiwulira bihurufiha ngiriri waba obulungi nga jamiru mukuru agamba ti omuntu yenna ali e Kampala atuddansi asinzire bwayi sundown na atali ene waffe mu nsiki naharawani oyo abeera ki oyo abeera mukafiri akafu waza abasilamu bayo okutandikira kuba amasheka baabwe basheka Abdul Karim nga takirumye mwaddo kwesi wanamu akatuno bwati abo nabafanako bwe batubulla alfusaq mubtada yaadhan billah sawa Allah taase ntegera yawe eyeddiini envundo kakati awa khawarij bali ku extremism bali eri babu kensaro ababu kensaro eranga bitubagamba nti ebigambo bino nti gundi terrorist fundamentalist fanatic extremist nibye fanako bwe bityo abakafiri abali azamanya babikozesa sibwe kiri nabiteeka ku busiraamu fenna nga abasiraamu nebituluma lwaki mutuyita ba terrorist lwaki mutuyita bitu sibwe kiri aha kakati ifa abasiraamu fetugwana okubyapulayinga kwabo binyini nyini bitumanye ti mizani yeddiini yaffe hakika ini reality bali bwe batyo fetuli no bite kambifo bya mwabasiraamu mugana okubiteeka mu bifo byawe byenyini nabbi sasa mu yabiteeka abakafiri bajja bireeta babyambaze buli musiraamu yenna nam okujjako oyo oluusi yakaafu aledda yebalaba nti khalaasi obusiraamu bwe tebukyalimu mwoyo bagege ti gwe musiraamu omuki omulungi buli yenna ali practical mu ddiini bamutuuma ebyo kati mwe abasiraamu mwe muteekeddwa okubeera nti mwe mubikozesa webiteekeddwa okubeera kuba mwe mbikozesa mu bwenkanya tubeerawo ne weesiwa olidi bagambye nti bagundi ba extremist olulimi lwenyininyini olufaana ngaolwagundi ngaolwagundi George Bush lwakozesa owa Bill Clinton lwakozesa enam bali batukozesa mu bukyamu na mbuli azaamaanya kafara ada addiini ate gwe omusiraamu okimanyi nti mu ddiini omulimu extremism waliyo abantu abalina extremism mu ddiini gwe kennyininyini bakomeko n'okubalaga nti basusse ensalo kitegerekesa ku saidi eyokubiri Sheikh Uthman waliyo ate era abalala oyo gurupu esoose tubalabye kuba tuli mu kumaliza tuwumba wumba ensonga ya bakhawarij kati ku saidi esooka yeeyo ba extremist bo babeerawo eva kunojjola bakulembeze ffe tugamba nti essaawa tegenda kutuuka nga bakulembeze bafaananga Abubakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Anas ibn Malik agamba atya والذي نفسي بيدي لا ياتي زمان الا والذي بعده شر منه سمعت ذلك من نبيكم لمتجenda kujujango okujja mumaso mubyo kusinga gubaddewo ekyo nawo lya nadduwa mwenga achogera nam tetusubira nti abakulembeze esawe genda kutuka nga bakulembeze ba maseeka nga ba ulama nga bajudde bayina ebirevu ngwezi lwaguru basala sunna bayina osingane husul muslimu munsawo nga kutena akaswacha asenya nga igundi Allah bwamureeta alhamdulillah ekikoro abakulembeze kubanga bebasinga okubeera busy n'ebyobufuzi nga naye bwokiraba tulifenna kitegeeza nti bebagenda okubeeyo muki mu ntebe obusiraamu babusomeddewa nga naawo balaba nti baabo beerundira nagenda mu yunivasite bali mu Oxford bali mu Cambridge bali luddawa bali luddawa baagala kwongera ku bitabo bya dduniya babutegeera ki n'akamu n'akeddagala ye ati nolwali badde abamu nga bamaseeka kwetulaba amaseeka abonoonefu tobalaba n'olwekyo ekitegeeza nti nno bw'obeera kuntegeera ba khawarij ogenda kufa nga tobaddeeko na mukulembeze oga nti ono ye mukulembeze so ate bw'onaabeera kuntegeera entuufu ojja kugamba nti ono mukulembeze w'abasiraamu wabula ayina obuwonefu buno nabuli 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 n'omugondera mu ebyo ebitali mu kujeemera Allah n'omujeemera mu ebyo ebirimu okukola ki okujemera Allah subhanahu wa ta'ala biara gide bilimo kujemera Allah subhanahu no mujemera kitegere kesi formula nyangu nyo nabia jituwa jitambulireko jikoro otia jitambulireko wekeke okubera nti ne mitawana ejiri mu gwanga jivudde kugwe mu kubanga ryo mukulembeze nga ina chakola no bilanga gwo kutaka zindalo bo tambulo tegeza abantu bichi kubanga ekyokola kigenda kuvamu emisayo okuyika kigenda kuvamu emitawana mingi okubeerawo ugende okuwunzika nga ekyo kye wakola ngoloza nti myagala kulongoosa kyavaamu kwono na nnyo nnyini ddala kusaidi eyo tuwaliwo ba tubayite tutya ba kajajata bo mulimo gwabwe ate kuwaniriza bakulembeze na kubabeerako babeera ku nsegere tuinayo omuko kwaba babafanana bakuba nti nno mukulembeze gwaliko si mukulembeze musilamu ate byaffe tubyoga tuli bakulembeze baki basilamu ne tuinayo omu kwabafananga musajja mukuru gugwa gugwa bw'omutunuulira kati waluwa abafanananga gugwa ku mukulembeze nenga mukulembeze muki fiko tuli mukwogerako mukulembeze muki musilamu si bwe kiri aha kati waluwa abali mu mbeera efaanagana ko bwetyo abo nabo dhullalu baki babuze abo nabo babuze omukulembeze tukkiriza kubeera awo ng'omulimu gwaffe kumuwanira mu kulongoosa ne mukwonoona kumusuutira mu kulongoosa ne muki ne mukwonoona ayonoonye muyitirivu obulungi alongooseza muyitirivu obulungi aa okubeera nga tatazallaf abaitu bamutazallifuna banga lyonna kusuutasuuta bakulembeze mu mbeera zonna zebabeeramu lwaki imma olw'okwagala babasembeze oba olw'okwagala babaweyo obubaasabaasa oba olw'ebigendererwa ebirala byonna ebifaanaganako bwe bityo abo nabo badhullal omukulembeze bw'abeera alongoosa alongooseza mu basiraamu akoze obulungi akoze bina akoze biri ayogerwako ebirungi ku kigero kyekyo kyabeera akoze atya kyaba alongooseza kakati ku saidi eyokubiri naye waliyo abo allazina fututinu abaalabankana olw'okusemberera bakulembeza abo oba olw'okwagala okubaako webafuna mu ebyo ebiri mu mawanika gaabwe ne mu nsawo zaabwe abo nabo bagiyita keeki abo nabo bennyini nnyini nabo badhullal bali ku extreme side enki endala omusiraamu abeera awo atambuza obulamu bwe kusaala kusiiba ali bize n'obulamu bwe obwedduniya kulembeze bw'aba alina kyalagidde ekirungi n'amugondera alina kyalagidde ekirimu okujeemera Allah n'amugamba nedda ssebo ku kino nedda ebyo ng'abikola ng'anoonyaamu okusanyusa Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'alinda malakul mauti ejje emutwale kubanga mu bibuuzo byagenda okubuuzibwa nga bwe yabuuzibwa nga bw'alibuuzibwa ku swala alibuuzibwa embeera ye n'omukulembeze kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallama ekyo ekikwatagana ku nneeyisa y'abaisiraamu n'abakulembeze kirimu ebyo nabbi sallallahu alayhi wa sallama kye yaleeta makulu kya mu ddiini yaffe ekigenda okutubuuzibwako nga bwe tulibuuzibwa ku ebirala byonna nabbi byakola atya bye yaleeta kitegeerekese bulungi agamba muallifu rahimahullah nti warrajimu haqqu nerrajimu y'amazima kati awo tusenvudde tuvuddemu bakhawariji walillahi alhamd walminna saba allah ayisizeko ebitwogeddeko okulungamya emyoyo ejabula ku madhahabu ago ago bwakhawariji agantu warrajimu haqq lwaki aleese rajimu wano n'alaga nti warrajimu haqqu n'ajeeta amangu ddala nga yakaleeta bakhawariji olw'ensonga mu ebyo bakhawariji bye baawakanya mulimu okkuba omuntu amayinja omuntu ayinza okwebuuza ekibuuzo nti sha bakhawariji si bachampiyoni ba hudud era eno yemu ku shubuha bakhawariji bakozesa bagamba batya bagamba mathalan hadithi egamba nti yaqtuluna ahla al islami wa yadauna abadata al awthan nebagati ogamba otya nti fe tuli bakhawariji ngeyo jetuli tulimu kutaba siramu uwa tulimu kupambana nabashiduku kata kere kese hai nabdi aganti ba khawarija kutuluna ahla al islami bataba siramu kata kere kese burumaji tuletio chechi lalamo shubahati zifana gana kubo yezikyo naam kati kino chigena kuchigyo burumaji chetugenzeka cha rajim kakati ukwanu kura chino nti hata ne common sense yokka omudaba yachanu kuddeda ne common sense ngatutina genda mu ntegera yeddini no bujulizi bwayo Shothman nsonge tegereka kakati ba khawarij bayina firaq shahrustani ayita makumi yabiri ikitwakira baddami somo ne tugamba anti no ebira dalalo kulowoza anti no ebina ya khawarij bina koma ku makumi yabiri kubanga obanga ategeza nti bya makumi abiri byameruka mulundi gumu ngobusembo bajjo mulundi gumu bwebera byajjanga kimu kimu nwaitawo mwaka obye myaka 10 ni wajje kirani wajje myaka 10 ni wajje kirani wajje myaka okutusa shahrustan myaka gwa 5 ryajja nga biri makumi abiri obo obuze nyokoroza nti kusaba kweyongera ko ibinja birala ruvanyuma lwecho era obo obuze nyokoroza nti no buli kibinja kitali mu kitabu kya shahrustan kibinja kya bachi tichivira chawa nabida mwuchumedi zikirikali ingi tinaweza miaka chikumi zikirikali tinaweza miaka meka chikumi nechi vina uwechiri watachiri uwe uwechiri ulide bulunji na ye baulaba chitunulida nebatunula mu principles za chino kati chino chigwa mufira kizaba tasawuf zaba sofia katagere kese ilabu utunulia baulama zikirikali ingi wajiteka luda wajiteka mba sofia mba sofi نعم يجي تاتيا امام الباني رحمه الله قال صوفية عصرية شيخ الالباني قال له بذكر كان صوفية عصرية نينغو بصوفي ودا ودا بمزيم يا كان يمياك فرقه يا بن بدا يدا بالي انت ديكو ينامو ينامو يولي للزهد نيجي نانغا ايونغيرو كونو نيكو كونو كوكوزا ويري اولوا ليرو بي بابا نيكو بكونكو مليمي بي مزكتي هو ذا بسجو بكدينغا بغبوزينا بوبو كابو كام مزكتي بوبتيلزا النبي uli deburunji yu dhalalu mbini ubuzo wachi uwa watu wachi batu na mu principles nti banu bava kuchi nti bajizimbi la kuchi tekita geza antino awa sufibu naba gena kufana gana kubanga baba kubanga baibamu tibali zenti chino chivinja chachino chino chivinja wejiti katharika neba khawariji chitake soburunji neba khawariji singa babadde bonna bakola kimu nga kifaanagana bali badde kibinja kitya nga boolaba abasalafu bo bali ku kimu fetukola eddiini olwalo nga tugamba nti wallahi entega gye tugitegeera mu nabbakari batu yagitegeera waki tetutambula luta onye nga tubuuza nti abalongo bakola batya ku kino nti bakola bwe bati then yekyo tufuba nnyo okutambulira mu bufu bwabwe kubanga be bali wali ne nabbi Allah yatiki nga kye baaliko kitegeresa bulungi aha kakati ba khawarij ne babira mu firaq firaq zino bujulizo obulaga nti buli firqa inache yawo yawo kana kuchirara eha ba khawarij si buli ba khawarij nti bakafa abasilamu bikabairi dhunub waruwa abagamba nedda ogenzi tebukafuaza okubba tekukafuaza okitegedde bulungi naye batunuulirwa bikolo nti kye kikolo kyabwe kubanga ekikolo kuba khawarij ekimu ku bikolo byabwe wulu mutahkim mukulamuza sharia okubuka ensalo naam abaali ne Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu barina bakwatanga muzikiti nga ali asoma khutuba ne bayimilla la hukmu illa lillah la hukmu illa lillah ngana ali ali mukhutuba tewali kulamu lokunyonga kwachi nga kwa Allah subhanahu wa ta'ala nam wulu mutahkim okubiranga eva tebayina bayi ali mukulembezo mukulembezo ina kuba mutukirifu basi mutukirifu ina kubira ne babiranga tebakafu waziza songa mbitendo bya bakawali je bikule manyiddwa muli mukafu waza abasilamu na mazembe katakafu waza lezo burunji neke kibinja bwikijja nekitambulia mulaini eyo eva ngo mulimo gwacho kuwanyi saba kulembeze kunono jola bakulembeze kubatha fita nimbakule bakuwa katuwa bakulembeze na nebakulembera kitegesebulungi nebiri fanako bwezityo egulu omutahkim okitegede bulungi nga eyo firika bagite kamfiraka za bakhawariji bagite kamfiraka zabaki za bakhawariji ekyokulabirako ekyangu twakireeta bebashiya abashiya abashiya kyebayita obushiya bwe bwowulya nga kigambo kyebayita obushiya wonna wobeera okiwulidde bagati eno firika mfiraka za bashiya manya nti etambulira kukosoka nsalo ku Ali extremism ku Ali kati bagenda kuleeta ebintu biyitirivu batukane ku ddaala nga firaka ezimu zikafala endala mathalan bazaidiya wane yaman abali mu sanaa nam bakaafu waza barafida bana bahuthi bagan kufar bakaafi nenga batu baita bashiya kitegerekise naye bano bazaidiya batunuulira ate ebi madhahabu ga barafida nga bakaafuwaza abubakari nibakaafuwaza umar nibakaafuwaza uthman nibakaafuwaza basahaba ona nibalekawo bamunyoto bagati bano bakaafiri lwaki bazaidiya tebatuuka ate ku dalaala eyo tebatuuka ku buzo obwo kitegede bulungi neba otomukwatako neba otomutaase kakati ekyo kiri mbazaidiya bobazaidiya kati bobazaidiya kati kiki baliko buli wowulya nga tugamba abashiya bakafuwaza basahaba abashiya bakafuwaza basahaba ati wali abatabakafuwaza ate nga nabo baki bashiya nam bazaidiya bo bagamba ki bagamba abubakari sahabi wa nabbi owekitiibwa ne umaru sahabi wa nabbi owekitiibwa ne uthumani sahabi wa nabbi owekitiibwa ne bonna ali abasinga bonna ali abasinga kitegeesa bulungi twagamba dalaltum mubuze abasiraamu bakyegattako ti abubakari yasinga basahaba bonna yasinga abasiraamu bonna oluvanyuma lwannabbi abubakari yabasinga umaru yaddako awo khilaafu nebaawo baina salafani yasinga wakati wa uthumani naani oluvanyuma ijima nebeerawo nti nno tartibu yaabwe mu khilaafu tartibu yaabwe mufadul amakulu uthumani kyegattibwako oluvanyuma nti uthumani yakola atya yaddako then ali nasembeko bakhulafaabo abana kitegese bulungi ne bazaidiya okubeera nti nno baagamba nti nno ali wakitiibwa okusingawo bonna kyakwata obuzaidiya nekibuteka mufiraka zabashiya nam ate nga tujimirizawo nti bazaidiya si bakafiiri kyokka nabo batu nebafunamu firaka mpitirivu muli bajarudiya tebajarudiya bo bakafi waolaba bakafuwaza bajarudiya ate nga bali mufiraka zabazaidiya ekikolo mbo kyali mbazaidiya kati firaka mpitirivu eziri mbazaidiya bo benyini nyini kitegeeza okubanga obuze buzaala bubuze nga bwekimanyiddwa nam kyetwagala wano kyekiriwa nti kasinga ova eri enogati fe tukafuwaza gundi basahaba mutuyita mutya abashiya nga tugaana edda obushiya budda ku mabuda ya Ali kassamwawo kanakuntegere obusiraamu ku Ali nemusitula muba muli mubaabu ya tashayyu kitegerekese katuddeyo ku bakhawariji kakati ffe tetutta basiraamu mugamba mutya nti nno tuli bakhawariji yaktuluna ahla alislam wayadawuna abad al awthan nga tugaana edda ti ebikolo ebatwala mubakhawariji biwera era baga nti mwebaga baga nti tugamba nti bakhawariji omu ekyo nga bafuluma ku mukulembeze atali muki atali musiraamu otwala tufe twafuluma ku mukulembeze wa uganda mugamba mutya nti tuli bakhawariji nga twafuluma ku mukulembeze wa uganda ebibafuula bakhawariji biwera nga temunafu ne bwe mutaalifulumye nembeera wali mukibuga nga muli mizikiti gyammwe nga temugenze mu nsiko twali bayise bakhawariji lwaki tubuuza nti entegeera yammwe ku basiraamu eri etya nam ti abasiraamu abo bonna bakafiiri okujjako ali ku ntegeera yaffe bwe bakisarraha oba nedda bwe bakisarraha ebyo nga togamba nti nze si beŋŋamba aa mukamaawo jamiiru mukuru yakyogera atya mu ddoboozi sigwogoberera sigwogoberera bwabeera nga ye bwato bwagamba ng'atandika abdulkarimu sentamu naga oyo mukafiiri lwazi yali mukafiiri abasirefu banne abasirefu yali mukafiiri temujjukira teepu eyo eya jamiiru banne abasirefu yali mukafiiri nnyo yali mubi nnyo n'ebirala bingi ebifaanako bwe bityo bye bajja boogera nga tugamba nti wano wokka kuwulukutta kifiiri kifaaya kimala Ukitegeda bulungi kimara. Ekyo kubiri okubeera nti mulaba nti abasiraamu bonna bateekeddwa okubeera nga bakola hijira ne bajja ne babeera nammwe. Tebali nammwe bakafiiri. Kitegese bulungi. Okubeera nga mutambulira mu layini y'ebibinja ebikola takfiiri ku basiraamu. Okitegedde bulungi? Naam. Ife tuli tuline ba ISIS. ISIS yogera etya ku bakulembeze b'abasiraamu tya bonna abo bakafiiri n'amagye gaabwe makafiiri n'egundi ya nkafiiri. Okitegedde bulungi? Ok. Ebibinja baulabe bakama kooti bakawaali ate mmwe nti be bakama baffe muli kimu nabo. Kitegese bulungi? Mwogera mutya ku baulama? Abaulama b'obusiraamu bonna boonoonefu. Nimukwate ruusan johala obusajja obubuze obutende kimanyi mu ddiini simanyi abuman sodil kanani gundi ani obutabotabo obuwandikiddwa abavubuka abatamanyiddwa wadde musako ya irimu. Kitegedde bulungi? Obu busibatha subahadi za bakhawariji nga bwebutabo bwosomera abaki abasiraamu obanonno bali mu kisinde kyabaliwa kyabali n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo biraga nti bano bakhawariji. Mwogera ki ku nyama y'abasiraamu nti nkaafu tuba ne bubbukya bwaffe ffe atali munnaffe tetulya nnyama ye ate ennyama eva mu lufula ate tetugira ebeera nkaafu Yusuf min sifaati lkhawariji. Kitegese bulu. Mwogera ki mu kutoolya abasiraamu salaamu? Tebatoolya abasiraamu salaamu. Sanga omukyala yambadde giribaabu ne nikaabu alinda munne maama Hudhaifa mukyala w'omukhawariji omulabe bali kwa madhhabu ago gwatoolera ki? Abasigadde bw'oyita ku basajja bajjamiiru owulidde bulungi? Salaamu aleikum wallahi naasirika takwanukula. Okitegedde bulungi? N'ebira okushakaka kuli kibula ky'abasiraamu n'osingana ng'ekibula balabasika ekibula baakikyusa n'ebintu ebirala bingi. Okitegedde bulungi? Tetubayita bakhawariji kubanga mwafuluma ku Museveni. Ndibwe mutali mufulumyeko ng'eyo entegeera yammwe nga muli mu Kampala twalige muli bakhawariji. Kategeera kisa bulungi ako? Tayib. Kakati ekyo kiriko obujulizi buyitirivu. Obusookera ddala. Tunuleko musajja eyatta Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu. Erinnya lye yaani? Abdurrahman ibn Miljam. Kakati ibn Miljam oyo yali musajja bwe yakwatibwa buli muntu agenda asome ku byafaayo bye n'ebitendo ebyamwogerako yayina enviiri nga nyingi nga zisikulukuta eno wansi. Abdurrahman ibn Jam nam abasiraamu bamwegattako nti yamutta omusajja Abdurrahman ibn Jam oyo yali musajja mukhawariji. Ekyo kiriko mpawo wakati wa baulama kadiman wa haditha hatta ne bakhawariji bagamba yali muki? Yali mukhawariji. Ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yayogera ku bakhawariji yagamba nti wa min sifatihim nga Nabbi kino yakyeyogeredde alhalqu ne mu bitendo byabwe babeera bakawalaata basalako ki? Enviiri tebalekaako nviiri. Sabiri oli yazanyiranga mu ayati zaki Umar gwe yakuba emiggo emiddevu mu Nabbida yali munnabbida oyo nekuba emigo naga nti awamiru minu bweyagala kunzitanzita niwe weyagala kiri ekibuka ekiri mukifo kyabuuse dakyagenze nam bwe yamala omukuba emigo yamugamba ate singa nsanze raasi yo ngeri mahuluq omutwe gwo nga mwereere nali kutemyeko mutwe amakulu ategeeza ki? Nategeere nti oli mu bakhawariji. Kitegereka kakati ekibuuzo bakhawariji bano abagamba tugamba otya tuli bwe tuti ng'ate Nabbi agamba bw'ati? Abdurrahman ibn Muljam ewammwe yali mukhawariji oba nedda? Bwe mugamba nti yali mukhawariji yalina enviiri oba tiyazirina? Nabbi tiyagamba ko nibitere bya bakhawariji tebaba na nviiri? Kitegeeza ki ekyo? Si tteeka nti obubonero bw'abakhawariji bwonna buteekeddwa mubuliramu. Kitegeese bulungi? Asobola okububeera obumu ngubira tabukola atya n'ekitunuli wakkiriza atya? Ekisembayo obudde buweddeyo, obudde bukoze ki? Ekisembayo kankikoonireko ddala nti bagamba mwebagamba nti Abishamu waluwa abawa anyisa nabizo waluwa abawa ana abafuma kwa kule embeze nga Aisha ya furuma kwa ani kwa Ali wakiti mwita mkawariji Muawiya ya furuma kwa gundi ya furuma kwa Ali wakiti mwita timbeta ba kawariji uwe bujulizo budaga bunyini inu hujja alayhim buno bujulizi alayhim kubo nti ukufuruma kumukule embeze mujaradi kufuruma siye nsonga yoka ifuru mtu mkawariji kubanga ba Muawiya ya luanyisa Ali ni Ali ya luanyisa Muawiya bunaba achega tako Ali achega yali achimiliza uchumi kuchinacho nti Muawiya ni bali nabo si ba kawariji ngane Muawiya achimiliza uchumi kuchinacho nti Ali amiru muuminina nabano bali nabo si ba kawariji tulese buruji atebo mbili taifa ya Muawiya ni taifa ya Ali bunani bache gatta konti bana abali wale naharawani abali wakule abali bagundi bani bani bitwala ba naam ba khawariji era Muawiya tenenye ako Ali kuruanyi sabano kileke sabu runji wadabani Ali okubera anti bakolachi bali kunsonga yemu kitegeza achi nti waliwo ebitende ebira mu kibiina ekyeyongera kufuruma obufurumi bali balaba Ali nti mukafiri bali balaba Ali nti tamanyi mateeka ga Allah bali balaba Ali nti mumanyi omubuze nabbi gwe yateeka ko tiki nga kyali mulamu nti wa mujjana nga balaba nti Ali mubuze era nti obusawo tebuyinza kutegeera nga Ali akyaliwo n'ebirala ebifaanako bwe bityo entegeera ekisibu esemberayo ddala nga gy'olaba olwali limba kawaliri bwolwalo nti obuzibu bw'obusiraamu nga Ibn Uthaymeen wabeeredde omulamu Albani wabeeredde omulamu Ibn Baz wabeeredde omulamu Muqbil wabeeredde omulamu obuzibu bw'obusiraamu bubadde ki abo kye kibadde ekizibu ky'obusiraamu era nga tebannavaawo tusiraamu tebugenda kutereera bwe baavuddewo olwa ekizibu ky'obusiraamu kye ki ye Rabi Ibn Hadi al-Madkhali ye Fawzani ye Hayat Kibar al-Ulama abo nabo bagenda kuvaawo baulama banaddawo bwe bagenda okubeera ekizibu ky'obusiraamu eri bakawarija abajja mu maaso abaliddawo ba ulama bagenda okubeera ekizibu ky'obusiraamu eri bakawarija abajja mu maaso abaliddawo bwe kityo okutuusa ku kiyama kubanga bo bakawarij kiri mu mbeera zaabwe nti nno bateekeddwa okukonjobola ba ulama batekeddwa okukonjobola ba ulama lwaki kubanga ba ulama bebagambako bannange kiri kyawukana n'obusiraamu kati banaamatiza batya abagoberezi baabwe kati baira bagati abo tembawuliriza bafu bakafiri bakozi banonya bitibwa bakola batene ebifaana ko bwebyo wafaka Allahu aljamia lima yuhibbuhu yaruda alhamdulillahi rabbil alamin.